let me fall. You are the one I've been waiting for.
Miku waga boss kama Rick Ross.
Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss.
Akitaka nampa Nampari nampacha sugar supari.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukatema na kupenda.
I really wanna tell you all my day way.
All my day way.
Really want to limit it over. Nimekunywa nina hekuva.
Ila kelelele, wana kelelele.
In the mix, it's DJ Snudge, baby. From Kingston's Entertainment DJs. For bookings, call 0713-761-844.
Natamani roho yangu ijue nikufumbulie ujue navyokupenda na wewe uridhike mpenzi. My do or die, I'll die with you. And if I'm living, I'll live with you. My forever, forever with you. Sheri, sheri, sheri.
You are my one and only.
Call 0713 761-844.
Would you be my Valentine?
alikuona moyo kakuchagua mdomo ukasema na kupenda mwambie umepona alokutesa moyo kusumbua maumivu yamekwenda ni zawadi ilopewa macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni penzi limetarakani na pepewa harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni uvae baibui kanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga we upanifukizia pambe tu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu nishatafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah. Number one you're my number one number one
Pata size yangu Yani nalioga soku nawa Na Filimbi nitapuliza Kuita ndege waje Raha zimefululiza Kwako natokaje Hadi bububu umepitiliza Tuko kwa bibi paje Taratibu naniliza baba
Tuliburuge varanga Chimeneza kunengua kwa mkwaru Nikienda ikitanda Shuka za maua uwa ya maru Kisha tukonde na vyanda Mambo ya kujizimu wana varu Nifunge upande kanga Papu juma we kwaru wa kwa kwaru
Oh baby you're my
Number one
You're my one
Baby from Kingston's Entertainment DJs.
Kimamba on the beat.
Mapenzi ya moyoni mwangu joto baridi. Yanapeta kwenye hali kaidi. Ndo maana acha mtori nikupe nyama. Nikupe nyama.
For you, I got 30 eyes on you, and I wanna put my hands on you.
feeling bad for you. And I wanna put my hands on you. Me, I cannot do anything bad to you, but I can't do anything bad for you.
See, I thought I would ask for you, and now I wanna put my hands on you. Me, I cannot do anything bad to you, but I can't do anything bad for you.
Nikupeleke holiday wapi? Wanakufuata niambie wangapi? I'll buy you Marashia designer, I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni marina, Zanzibari safari za kidiva. Boo baby boo, I love you. Boo baby boo, I love you.
Preso. Ma, mi ukuwaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna pop. I know probably my task got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right, yeah. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri ka chini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema, but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo ni shika, gangsta nime lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Haran sinemoli la sijaone isantuli. Baby boo, I'm in love with you.
Unapendeza kuwa nawe ndani, dua yangu milele. Naona ra leo niko nawe kama ruba, mimi nza kuganda kifua nilala kubembeleze kama ya imama, nza kulinda. Namshukuru ja kukupata kidoshi, you got a beauty smile we mama wabobo. Na wale wanyuma waliniona poyoyo, lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you. Mi nataka ni kuimbie, baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Mi nataka ni kudansie, baby let me dance for you, for you. Nebaridi minda dupe, nikufunike na bubugu la maha. Unanifanya minilewe, unaniweza penzi lako minakaba. Mie, kote nilisaka saka, wakunifati moyo wangu sikupata. Kwangi nilitapatapa, waka ucheza moyo koka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi, you got a beauty smile we mama wabobo. Wale wanyuma waliniona poyoyo, lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie, baby let me sing for you.
It's DJ Snatch, baby.
Viupu singo, kamo shawahiwa. Mwendo na mitindo, kama rozi hatinto. Shafuni hizo timpos, azijani acha salama. Mama, ulivyo simple, haujapaka ta maskara.
Sinasema ee kifesi anata pimpo. Defu yake shingo, juno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Jojo beautiful mama, inongo jujua ane, bada etuona ane, uwe na tufa ane, uwe na tupenda ane. Jojo beautiful.
to find, let me give you real love tonight. Too hard to find, let me give you real love tonight. See, that's the way we don't want, no. It's just a confession, no. I guess I'm in love. I'm in love. In love with you. I guess I'm in love.
DJ Snatch Baby from Kingston's Entertainment DJs. For bookings, call 0713 761 844.
Vicky Mantas.
Mwana wa sheri toto la mama ye.
Nadia.
Etidera bila chako ni kazu pora cha upinde mgongo. Hizo stali zimeganda kundi hora upeperushe mikono. Mauno yake tanga na mvita. Na mwendo unalegea. Sina budi kuwazi madara. Ni wakomishe wasikie vibaya. Kolo, kolo la kolo. Kolo, kolo la kolo. Embe dodo.
Embe dodo, embe dodo.
Jamani yangu embe dodo.
Yangu embe dodo.
Embe dodo, tazama yangu. Embedodo, kolo, kolo la kolo. Kolo, kolo la kolo. Embedodo, tazama yangu embedodo. Embedodo, jamani yangu embedodo. Cheza, cheza mama we, cheza. Cheza, cheza mama we, cheza.
Nasema mtoto we ni mnoti. Pedi kabeji mtoto napenda karoti. Ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango. Mama it takes two to tango. Tiko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kwa mauno yake ya kanya penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi. Bigger picture insta ni kuposti. Siniti imeka ukaroboti.
Masifungo za kimombo niji eneze kiwazi.
Mwacheza kayamba. Kiondoni anashanga. Anajua kama danga. Karioga kwa muganga. Embe dodo. Jamani langu embe dodo. Embe dodo. Jamani langu embe dodo.
Kolo, kolo la kolo.
Money, let me invest it. Baby, you the bestie of the bestie. Eh, I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love. Oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I gonna do for you. Me my tea, I go pure bloody. I not go live, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a lip it. Oh, went up your waist, give
give it to me, give it to me, put
me in paradise. When you get as close to my screen, I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
Mm-hmm. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
The way you shove, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best, oh, the best. I'm not gonna lie, let me say you got me fall in love. You got me fall in love, oh. You got me fall in love.
Baby, your job.
Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Hey, your truck.
Are you nice?
Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
kilianja juu mjasifanyi ajizi na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, baba chanja, eh. Chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, eh. Chakua maya chakua, ujibusti na karanga, eh. Tuliza na kitumbua, ila jihadhari na majanga we, usije ukaugua mana. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar sukari.
DJ Snudge 254.
Yo, Vivian, got some.
Yeah.
leso. Uwa inachora figa yako, mbaka nikatamani niwe chali yako. Nilikuono kikula chips mwitu, nikajua we ni mtu wa watu. Anajua mini rafiki, lakini chini ya majimu kuwa nime mnoki. Yoni patia shida ya chali yake, nampea advice nikiwish wajane. Haha, umiza moyo wangu, kiambia beste zako gote ni beste yangu.
Hello, hello, hey beautiful, I think there is something you should know. I know your bro, he's my boy sana, na nikimwambia najua tutakosana. Pale shuki mara kwanza nilikuwa nanga, bro aliniambia madi usi cross over. Muwanga bad boy nikiwa na crew, lakini mini msofti when it comes to you. Mama fuwa nilimpea chocolate na kadi, na hupu lisipato kishangani nani. Next time kipitia baby cheza chini, nitakohoa mara mbili ndio ujue ni mimi.
Baby,
unasikiliza DJ Snatch, baby.
Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia, ama nirudi utoto, imenisonga dunia. Eti kurwa bila toto, hivi ni wapi nitaanzia? Kulia bila kushoto, sijawahi kusikia. Imagine siwezi kukuota, ah, ah, ah. Mana ata usingizi sina,
sina.
Mwezako wataniokota, ah, ah, ah. Maji ya menizindi kina mwenzenu mimi.
Maka kesho,
umeniganda mawazo.
Maka kesho, bado kikuwaza.
Maka kesho, yani mawazo kizungu zungu.
Maka kesho,
ista napona pachu. Mateso nyumbie. Misha jaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nita enjoy. Kumbe najivua utu na heshima, kwa watabibu waganga nijue nini chanzo. Wenzako nipohoi, ama nyota yangu butu makari sina.
Hey!
Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia. Mieno moja wembiri, mbona sasa sikuni umenikimbia. Miemu zako kasabuni kichelema,
siweza takupangusa,
jiraha la penzi na chechema,
sina furata kunusa,
yani umeniacha dilema,
siweza kupanda kushusha.
Kwa ni mapenzi vita, sisi emu na chadema,
firauni na musa,
imagine siwezi kupota, mana ata usingizi sina,
sina.
Mwezako watani okota, ah, ah, ah. Maji ya menizindi kina mwenzenu mimi.
Maka kesho,
umeniganda mawazo.
Maka kesho, bado kikuwaza.
Maka kesho, yani mawazo kizungu zungu.
Maka kesho,
ista napona pachu.
Maka kesho,
bado kikuwaza.
In the mix, it's DJ Snatch, baby, from Kingston's Entertainment DJs. For bookings, call 0713-761-844.
Moko!
Kimaso maso,
ah,
minifuta machozi, minifuta jasho,
ah,
imesahau machungo na enjoy kwako. Kwa dunia nyingine, tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe. Iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sana kwa mwenyezi nizikwe nawe. Unangara ngara mba
is a gem, oh my God. I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing brought for me from above, oh my love. I'll be your man forever, will you be my wife, Baba Lord? I truly need me now, together for life. Unapendeza sana sana, nanimaliza sana sana, suena.
Kanitoa bahari ya kusikan, kanitoa bahari ya kusikan, kanitoa ba, kanitoa ba, kanitoa bahari ya kusikan, kanitoa bahari ya kuleta mashariki. Uyusungula mwenyenye upenyusi, izi mbichi aziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki,
samaki.
Wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Umukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulunji zuena,
zuena,
zuena. Oh my God. I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing God for me from above, oh my love. I'll be a man forever. Will you be my wife, Baba Lord? I truly need me now, baby. Together for life. Suena,
napendeza sana sana.
Suena,
nanimaliza sana sana. Suena, suena, oh, I love you.
I'm a victim. I'm falling for your love. My heart twisting. Holinga ka sweetie, ulenu na mokwano interesting.
Chungula macho mama, wana uliza mbono nanipenda. Wana buta ring on your finger, waji waweza manita siya mchinga. Maisha wawili situ tutatende.
Stars Entertainment DJs taking over the streets.
Wewe unika, mimi kwa roho nafsi paka kili yangu. Wewe ndo umenibamba. Oh darling, I love to meto kagambali. Sio ni dalili kakukuumiza ukalia. I love you darling, zako na kupenda kweli. Wawili, sitaki mwingine kwa safari. Mezili tulime take over. Nime kunywa nina hangover. Umege waka gari umekonga. Mezili tulime take over. Nime kunywa nina hangover. Umege waka gari umekonga. Menishika kicho menyonga.
Ila kelelelele, wana kelelelele.
In the mix, it's DJ Snudge, baby, from Kingsters Entertainment DJs.
Kaijenga na huba.
Baba baba ni ungese, nipe vyote ni kumbate. Ama haba nipe yote, wale wasi ni kamate. Kazila tulime take over, nime kunyo nina hangover. Mege uka garu mendonga. Kazila tulime take over, nime kunyo nina hangover. Mege uka garu mendonga. Menishike kicho menyonga.
Akelelele
Ayanaga mipango
Akelelele
Yata kuisha mama mama
Akelelele
Manene ya kando kwa
Awanaga mipango
I really wanna tell you
how my day went.
Really want to spend the weekend.
Babe.
I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I
don't really know you that well.
Baby.
We can go there if you
if I
want to, but me I don't know.
Oh no,
why I think I love you. When I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you. When I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. Break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
And
maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I
don't really know you that well.
Baby,
can go there if you
if
want to, but me, I don't know.
Oh, no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if
want
I
to, but me, I don't know. Why I think I love you.
Unipende, unichunge, nisiende kwingine. Tena unifunge, nipombe na macho nisione mwingine. Naheshimu maamuzi si yako nawe. Usinifanye nijutie, nionekane mbuzi dunia nishangae. Penzi langu, kalifati mapenzi yafanye baadaye. Penzi lako tamu asali. Baby nipe, nikabidhi nipe kibali. Mbwembwe ni tamu, penzi tamu asali. Oh baby, nikabidhi nipe kibali. Ukinipa kitanda, 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 ukinipa kitanda.
In the mix, it's DJ Snatch, baby. For bookings, call
0713-761-844. Maneno ya nje tusije ya pamwanya.
Oh my love.
Ripisha kipimo usije ya gawanya.
Oh my love.
Heshima upendo na kuthaminiana.
Oh my love.
Tufike malengo tukishirikiana.
Penzi lako tamu asali. Baby nipe, nikabidhi nipe kibali.
Kwa mbwembwe ni tamu.
Penzi tamu asali. Baby, nikabidhi nipe kibali. Ukinipa kitanda, 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 ukinipa kitanda.
Acha niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye, woja subiria.
baby, niheme, niheme. Dereva wa moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa.
Fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta la la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Ta la la.
Nile mungo kwa kidole mambo chambu changu.
Baby you make me
aye, aye, aye.
You make me fall in love
aye, aye, aye.
And I go tell my mama
aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Nairobi's finest DJ, DJ Snatch.
Pole dia etu, mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau izo zama, eh, izo zama. Akusizeki, nadekezo tazani mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, eh, gawana.
Penzi sila kudoko wa doko,
doko.
Nakula kwa kunyofo wa nyofo,
nyofo.
Kama embe nalipopo wa popo,
popo.
Uku tunajifoto wa foto,
foto.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta la la.
Soso mole chuzi kwa matandu.
Ta la la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby you make me
aye, aye, aye.
You make me fall in love
aye, aye, aye.
And I go tell my mama
aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Stars Entertainment DJs.
Like that. Baby, yeah, you get pressed like that. Your back got beat like that. I'ma sing it again, I'ma sing it again, baby.
This bubble back like that. Every day you get fresh like that. Oh boy, you fresh like that.
Baby girl, pico pico, baby, do da de do.
Raku jaku, raku mio.
He get as he just stay to me, they go.
Pico pico, all your body. Oh.
Anything you say, baby, I go do. Get as you just said to me, they go.
Now my words make you take full control.
Pick up, baby, Lord, I did you.
Come on. I go not alone, lomo. Before they start to call me, bomo, bomo. Cause me, I don't ready to the lomo, lomo. Everybody's happy and it's on and on.
On and on.
Baby girl, you can come along. We can take trips, we can go to London. I can take you around, we can reach your uncle. Tell your local DJ, you should put this on. I got a lot of girls in Zimbabwe. I got plenty kele for Harare. If you see waiting, I see for my love. If you know waiting, I do for my love. But for you, I go change all my bad ways. Forget all the girls where they wine waste. Now your matter, they good for my mind. Now the back of the sea for my eyes.
Oh, you fresh like that. Baby, yeah, you get impressed like that.
Yeah.
Your back a beat like that. I'ma sing it again, I'ma sing it again, baby.
This piece bubble back like that. Every day you get impressed like that. Oh boy, you fresh like that.
Pico, pico, baby, don't add it, yo.
Jaku, jaku, marago, mio.
He get as he just stay to me, they go.
Pico, pico, all your body, yo.
Anything you say, baby, I go do.
I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was all you and. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy, your love. I guess I didn't try, hard enough. But we convert this like a 9 to 5.
Mama told me stop, play all the games. Steady throwing dollars, expect the change. But every war ends the same. Can we just make love? I didn't try hard enough, but we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, play all the games. Steady throwing dollars, expecting change, but every war ends the same. Can we just make love?
Oh, come
call for you, for you, baby. I'm ready for you.
Yeah. Oh my God, look at that girl, yeah. The way she moving, but you, I done lost you. Wine poco, go down poco. Oh no no, say wine poco, go down poco. Wine poco, go down poco. Oh no no, say wine poco, go down poco. Jale, it be you, it be you, it be you, it be you, Joanna. I say make a shoot in my shot, oh, I oh, banana.
Do you like it?
Up, down. Oh, shy, love you, oh, baby, oh, Maria. Delight, Chimazu, you're the one of a kind. Your type is the type like Caro, Caro. Oh, my God, look at that girl. The way she moving, but you, I done lost. Wine poco, go down poco. Oh no no, say wine poco, go down poco. Wine poco, go down poco. Oh no no, say wine poco, go down poco. Dipsy, hello you. I really like how we communicate. Yeah. I know you come from UK. Me, I come from Niger. I know you like Ghana vibe, so I come through with another one. Yeah. Chimazu, you're the one of a kind. Your type is the ta-ta-ta like Caro, Caro.
Yeah.
Oh my God, look at that girl. The way she moving, but you, I done lost. Wine poco, go down poco. Oh no no, say wine poco, go down poco.
Ooh, oh na 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 na, yeah yeah yeah. Man tell me where we went. For extra music,
Vicky
Bonnie. Only you now now. You trigger me with your bosom love. You're my real cham cham. When the marine in my ocean love, babe, I'm ready. Come get me. Baby, your love is for sure. Take over me the way you need. Baby, your love is for sure. You know, you are the one that make me shiva, shiva, eh. Cause in love I am believer, eh, eh. Baby, you know you make me better,
better.
You are my heart navigator, eh.
And baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
You are so sweet, sukari, eh. Oh, woman, the sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari. You are so sweet, sukari, eh. Oh, woman, the sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari.
Love is so edible. Baby, nakupenda kama chapo. Haki, you are love irresistible. Sende uko sweet, uko itabo.
Heart navigator, eh.
Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
You are so sweet, sukari, eh. Oh, woman, got sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari. You are so sweet, sukari, eh. Oh, woman, got sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari.
Hello, 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 hello,
DJs Nudge Baby from Kingston's Entertainment DJs. For bookings, call 0713-761-844.